akasajja mukubo akakaya ekolemedde kokava mu famire enjavu balabe bwe kafaanana kivaako bwotalya mmere aboobeera naku abasembayo abatalombanga ku ssanyu katino kakulimba kituzaala n'olaba ennaku nsomwana kwempeeredda nsasudde bwate bassebo ku kizima kyange kyennina nsaba nkufumbiza embaga kwenafumire ekyenkugabyemu nkakasiza nti bandasi okusinga bw'oyingirira ebizibu yaba abanaku laba ova mu kikomera olumbi nyumba yasubi laba ebbanga lyembalabidde efamire yaabo ngimanyi kuno omebaako abasembayo abatagulanga natiki omwana gwefeeredde ntyo mazima mukutte n'omulosi mu kkubo mpulira nyinza n'obutanze aluwa akazibu kagono mwanyoka ekitiibwa kyange akiseka kyatepeya n'abayaye omwana wange gwempeeredde ntyo azima okufumbira omulasi basebo mpulira nyinza n'okufanze ndayira hakyemungu wadde onoowendula abayaye bantiteetobya kufumbirwa omulasi ndayira
alo manyira bwana gundi mwanyinaze gwezanyirako oyo wabbeeyi ndowoozo n'oba n'ekikyamu osooka kupima guleedi oluggya lw'olinyirira nno luneno olulalojjagwa mu katebe kale mpulira obuswabu engeri gy'okanga basooba obupale ngolo nkayite mukombo ewammwe muli bajeeri lolinaana mulimu mutuufu gwakola mpulira mbw'oyimba buyimbi osula kunjuza naloga oyo mukazi buli kyalumu ng'akugobye mwanyinaze omuzuŋŋanya otyo bwe mwanyinaze nkugamba bwe nti akakalenza kakusigula oyo gasiyansi endagira atokeeriraanye wuuyo yeeyita mulaasi enjaga gye beekatankira buli olukya gw'oyagala okufumbirwa oyo lojja kgenda namuyaayi kapa ebintu by'obuswavu mbiweese katimba nonera poliisi mmwe
soko kabongeko buladi wange n'okuleeta bupopi tewetawanya yade munjabunye nnyo olwayala yange musajjawo nze sirina sinaga yonna mazale mbaliiramu yamatirada nejjajjago jakikoonamu omutuufu yenze temuleeta bunya mulavu yaffe ndi mulaasa atalina pulobulemu zentabiri gye mbawa abakadde bange eyo mashini mukikoonemu omutuufu yenze ze
wadde oyogeza amatanta ndayira atya mungu omuniga atagenda kumpasiza mwana omwana wange kwempeeredde ntyo azima okufumbirwa omujere bassebo mpulira nyinza n'okufa nze ndayira
otabuka fuled musirikirire enjagala mbazimbe mwenawo muli bakyamu ensonga zino zaagala okukwata engeri y'ekikulu era nga tebaswaze ndabamu engeri y'omukwano katonda yennyini buyinza yasalawo abantu n'abagatta sebbaala omala biseera ozootidde lwa mulaasi naye aba emyaka gye gibalimba gye bujjayinza n'okukyusa n'ekyobwavu tekikutiisa n'abagagga base baana bali baavu kufuna mukisa fuleedi wano okuwasa nabyo nga ne kanzwa gye yazika kunzideko omwana agende n'omulaasi yabaavu tebawase nga kibi kibuuzo kyolekeza nammwe mukomye ekyo ekitunda baana abanaku tebawase nga kino ekibuuzo kyolekeza naawe nyanukula fulwederiko ezoobwagwe ebyo byononooza genderera ensi eno mwana wadde jukira kwerowasa nabyonga
kyomubutuufu twali baavu naye naalabika ntyanze omusajja w'ekitiibwa omukulu ntegeka temba gayo murasi
nene sechuka wana wati
omuranzi kasile kapono kile wasenga womita wulire songa zomukono
nawe tatu kese mwebio
mwebizu uyo kuzara nani aliyama nite jene rifuno muko wa mabiri
nene sechuka wana wati
maena alabi kandiyangai umusaja wachitibu omukuru ntaka temba gayo murasi
nawe tatu kese mwebio
mwebizu uyo kuzara nani aliyama nite jene rifuno muko wa mabiri
nene sechuka wana wati
Jemirembo kuchuka Wani aliyama nintu namba marifu gafu nsi ya wazungu
Kasi tote gete kengugamba